mtoto. Nalia nikitazama picha zake, nalimisi joto. Nateseka na baridi, yeye kaenda zake, kapata penzi zito. Na kuna muda na mposti mtu wake, mwenzake moyo na waka moto, mwili ninasi joto. Tushakuwa maadui kasindano na puto, tendo tuloshea linafanya naumia. Na sina hata wa kumwadisia, ndo tuseme anamshika anavomshikaga, anambeba anavombebaga, anamfanya anavomfanyaga, analia anavulia. Ndo tuseme anamshika anavomshikaga, anambeba anavombebaga, anamfanya anavomfanyaga, analia anavulia.
Achia kidogo, nashindwa kupona, ameniachia kidogo, nashindwa kupona, ameniachia kidogo, nashindwa kupona, ameniachia kidogo. Ah,
ona na na na, yatima mapenzi mimi, sani tapendwa na nani? Aiwe mwenzenu nateseka sana, hivi na kasoro gani? Aiwe kiukweli kowazi, anataka ni falafu iwe buriani. Oma hasa mambo gani? Anabosti picha insta wapo kitandani. Aiwe inamana, inamana, inamana anipendi. Aiwe inamana, inamana, mie sijui mapenzi. Jamae, ndo tusema namshika navyomshikaga, anambeba navyombebaga, anamfanya navyomfanyaga, analia navyoliaga. Ndo tusema namshika navyomshikaga, anambeba navyombebaga, anamfanya navyomfanyaga, analia navyolia. Ameniachia kidogo, nashindwa kupona, ameniachia kidogo, nashindwa kupona, wasageni ameniacha kidogo, nashindwa kupona, jamani ameniacha kidogo, nashindwa kupona, kidogo.